Sedo Godfather Zi wana penda kubend Hoodie 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 Sio sura sio shempa kabodi Nita uza nyumba ni kulipye kodi Kuko kitofu chuchu konzia ni OG Kipo chamenda pana baby nipe doggy
Hey sweetie mama mamoshka Kisu kikali nipe nyama Mr. Butcher Mungu wa mbele awawani nipe ruksa Tambi kumnyima mwenzo Mungu alicho kupa
Kudi, kudi,
kudi
Ukini pa down mama kudi
Kudi
Na ukini pa juu mama kudi
Kudi
Na ata apo kati mama kudi
Kudi
Ikiwa slow slow mama kudi
Kudi
Na ata chap chap mama kudi
Kudi
Kunde basi katika kudi
Kudi
Katika kata kudi
Yeah
Kudi
Kudi Wop Kudi My baby kudi Bambita easy delirican So baby girl, what do you think that? What if my pussy come to them is in there? With your goody goody body over sins eh? Basket the one he come in corner over cousins eh? Kutama, baby balagebo nanti kwe mukama yakuwa Dona we call it tozi kiza ma baby kutama Balagenti mungu yakuwe chitone mukama Wazina fena tulova netu kwa ta Simu jama, simu lema, simu nene, simu tono Simu saja, simu kazi, simu bubu kakabe Baby kabe, daddy kabe, mami kabe
The people Mr. Nan Jofus Kwani weni avocado unakaa pude Nimetoka Russia na eza kukupute Boy kutoka nai malisafi goody goody Let's king dema na nishoni msudi Bloody baby akuna haja ya matusi Jana huwa ni moshi chuma huwa ni doshi Ujapaka lotion na venye uko na body Nikaribishe ni kufunze kuodi Odi
Kudi uzi kunyunyuzi ya na mchuzi Mbuzi kuchagwa paka sije kuwa chuzi Ndudhi huwezi rai lakini nipe kuki Tuki gwara na maka Kali leta ni miti Umeni kunywa ni miti Uneza oversee hii leta inafota si Si police nimeshikwa na didi Uneza kanafisi mind ukija na nani
Banana na egg nkupe banana on set Alafu Diana mbono unalia bako upset Una gwarana hana nyuma na sura iko offset Jina kubo kini tusi ndio nijibu maipe Ni makubwa heavy heavy mamdogo stinji nini Poko na uchungu chaja kubwa makipini Uko na sahani bila mini na kijiko mimi Ako maubau juu ya njeve kakutisha mingi